Blog Talk Radio.
National Congress muri mwaraba yumva batazi ni intego zayo intego shesha tuzihuriro nyarwanda RNC ya mbere ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi ya kabiri amajyambere arambye kandi asangiye ya gatatu umwe n'ubwiyunge nyabwo ya kane umutekano w'abantu byabo ya gatanu ububanyi n'amahanga buboneye ya gatandatu itahuka ry'impunzi mu cyubahiro
RNC viva viva RNC viva viva
Ibyo bakunze arabavanwa mu byabo n'abayigishwa uruhindu beara inisura yindi kwariyonge manzamaso ndababwira ngeze gari ibyo Rwanda National Congress ni ihuriro
Radio itahuka ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira Washington DC. Turabasuje mwese abaduteze amatwi ku mugoroba w'uyu munsi, aho turi kwa kane ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2021. Mukaba muri kumwe nanjye Chantal Nyange muri studio za Radio Itahuka. Bakunzi ba Radio Itahuka rero, nk'uko mumenyereye kwa kane ni umunsi kuri Radio Itahuka tubagezaho ikiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage. Handi nyine aho turebera muri rusange uko umunyarwanda yifashe mu Rwanda. Umunyarwanda ameze ate? Umunyarwanda ahagaze ate? Umunyarwanda ararya? Umunyarwanda ariho? Umunyarwanda arahumeka? Umunyarwanda araryama agasinzira? Ese umunyarwanda arishyira akizana mu gihugu cye? Ese umunyarwanda afite uruhare mu bimukorerwaho? Ese umunyarwanda afite uburenganzira bwo guhumeka? Umunyarwanda afite uburenganzira bwo kubaho muri kiriya gihugu kiyobowe na kariya gatsiko? Ibyo bibazo byose nibaza, ibisubizo n'ibigaragarira buri wese ubwo burenganzira bwose umunyarwanda ntabwo afite. Kariya gatsiko kajujubije Abanyarwanda, kariya gatsiko kageje Abanyarwanda habi. Abanyarwanda nta majya n'amaza, Abanyarwanda nta mushino mu mudiho, Abanyarwanda ni banyaguhwera kubera politike mbi ya kariya gatsiko kazanye ku kugira ngo gakunde, kazaba ari Abanyarwanda kugira ngo kazakunde, kazaturimbure twese ubundi ahari, kazatuze abo gashaka muri kiriya gihugu. Abanyarwanda rero bakomeje nyine gutsikamirwa uko bwije n'uko bukeye. Bikazarangira ryari? Bikazamarwa nande? Abakeya bagisigaye, abakeya tugisigaye tugihumeka tugitera akageri, nitwebwe two kwirwanaho, nitwebwe two guhaguruka tukavugiriza induru biriya birura biriya bicanye bariya bisambo byaje kugira ngo bicuze umunyarwanda utwe kugeza no ku buzima bwe. Nitwebwe rero two guhaguruka tukirwanaho kubera yuko nta munyamahanga uzava imahanga kugira ngo aturwanirire. Nitwebwe tubabaye kandi ngo ubabaye ni ubanda urugi. Nitwebwe rero two kwirwanaho tukirwariza tukamagana kariya gatsiko, bityo tukibera mu gihugu cyacu twigengamo igihugu twabamo duhumeka umwuka mwiza, igihugu twabamo dufite ubwisanzure n'uburenganzira bwacu. Bakunzi ba Radio Itahuka rero, reka ne kwizimba amagambo byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema. Bwana Edouard Kabagema, ijambo ni ryanyu.
Urakoze Chantal, waba unyumva neza?
Yego, ndamumva neza Bwana Edouard Kabagema.
Ndagushuri Chantal, nka nagushima cyane, ngasuhuza na Serge muvatanya kuvanga bw'ibyuma, nkongera kandi ngasuhuza abanyarwanda bose baduteze amatwi bakunda Radio Itahuka, bakunda n'ikiganiro cyacu cy'ubukene n'imibereho mibi y'abaturage. Ngasuhuza kandi abayoboke b'ibihugu Abanyarwanda RNC aho bari hose ku isi, n'abandi bose baharanira demokarasi bo mu yandi mashyaka, nabo turabashuhuje, n'abasangirangendo bandi bo muri sosiyete sivile nabo turabashuhuje. Uyu munsi rero tariki ya 18 z'ukwezi kwa 11 2021, turafite ikiganiro kigufi kigizwe n'ingingo ebyiri gusa. Idorido turarijyamo maze kubaha ntwari ngo abanze basuhuze, mbanze nsabe ntwari abanze abasuhuze. Cedric, uratwumva Cedric?
Yego, ndabumva, muranyumva?
Wewe turakumva Cedric, wasuhuza abatwumva kandi wakoze kuza mu kiganiro.
Murakoze muyobozi, Bwana Serge, Madame Chantal, namwe muyobozi wacu w'iki kiganiro, ndabasuhuje, ndanasuhuza n'abanyarwanda batwumva ku mugoroba, n'abasangira rugendo mu ihuriro nyarwanda, n'abandi bose dukorana, ndabasuhuje n'abavandimwe bacu bari mu gihugu, n'abandi batatwifuriza ineza ariko nabo turabakunda, bo muri FPR bose abanyarwanda bose turabasuhuje, kandi bose turabakunda, tuyifuriza ineza, tuyifuriza u Rwanda rushyashya. Urakoze.
Urakoze Cedric. Rero nk'uko nimbabwiye, uyu munsi tariki ya 18 z'ukwezi kwa 11 2021, tubafite ikiganiro cy'ingingo ebyiri gusa. Ndizera ko kiri buri kigufi ya ingingo ya mbere, turareba icyo umuntu yakwita iskurukuri cyangwa se uburiganya bukorwa na leta ya Kagame aho buhora bwakira imfashanyo abakene ariko abakene ntibaba ari abo babona iyo mfashanyo imfashanyo ikajya handi kandi bayatse mu izina ry'abakene turareba urugero kuri smartphone ari amatelefoni bavuga agezweho akoresha internet baki bavuga ko baki abakene ariko ubu ngubu bakaba barimo kuyaha abayobozi bo mu nzego z'ibanze za FPR turareba n'izindi ngero zerekana ko iriya leta ya Kagame ihora ikora uburiganya ikaka abantu amafaranga mu bihe bitandukanye ivuga ngo irashaka gufasha abantu b'abakene ariko abakene ntagira ikintu kibageraho turareba rero isomo umuntu yagombye kwivanamo ingingo yacu ya kabiri turareba ikibazo cy'amatora ntabwo turukirijemo cyane ariko hari ibintu bibiri umuntu yavuga cyane cyane duhere ku magambo ya uya ministre Gatabazi aho avuga ati abatorwa bagomba gukemura ibibazo by'ababatoye ikindi akavuga ati kinakomeye naho avuga ati abatowe ngo bagomba gukemura ibibazo badategereje ko itangazamakuru ariryo riza gukemura ibibazo by'abaturage kuko hari ahantu avuga ati abaturage basigaye bazi ko itangazamakuru ariryo rikemura ibibazo byabo ahangaha turamubaza ibibazo byinshi abo bantu bakemura ibibazo abo bantu b'abanyamakuru bakemura ibibazo by'abaturage kumva bafite akamaro bari hehe leta ibagenza ite yaba aricyo bari kubaziza bo reka tujye rero mu ngingo yacu ya mbere ingingo yacu ingingo nayizanye kubera ko ibi bintu byo by'uburiganya umuntu yakwitwa ko ari ubujura cyangwa escroquerie ni ibintu bihora bigaruka tumaze iminsi tubyitegereza ukabona bihora bigaruka ariko abantu ntabwo bajya bafata amasomo karenge iyo umuntu akubeshya rimwe akakubeshya kabiri akubeshya gatatu kuki wakwemera ko agumya akakubeshya akakubeshya kandi ubona nyine ko ari umuntu w'umwe escro ahora kubeshya bega afite ibintu by'ubujura by'uburiganya muri we kubera iki wareka umuntu agumya akurira amafaranga kandi waramutahuye bo angaha rero turahera ku kibazo cya ziriya telefone twibaze niba ziriya telefone zitwa ngo ni smartphone ziriya telefone zigezweho niko bazita mu Rwanda zikoresha internet niba abazisabiwe aribo bazihawe ubundi muri 2019 nubwo ari mu kuboza ndiho Kagame yatanze umuryango wa Kagame ngo yatanze telefone ziriya zigezweho za smartphone 1,500 mu rwego ngo rwa Connect Rwanda iyo gahunda ngo yo gushakira abakene mu byumve neza guha abakene telefone zigezweho zikoresha internet kugira ngo babashe kujya baka service muri leta impamvu ngo nuko ngo mu minsi iri imbere ngo service zose mu nzego zose zizajya zitangwa mu buryo bwa internet bwituma bw'ikoranabuhanga ubwo rero bakavuga bati abantu bakinnye cyane batabasha kwigondera telefone ntabwo bazabasha kwaka izo serivisi reka tuzibahe mureke dushake ukuntu twabafasha abantu bose bikore ku mufuka tukusanye telefone tuzibahe noneho kugira ngo nabo babashe nyine kugendana n'ibigezweho babashe kujya baka serivisi muri leta urumva ko ako kantu azanye Kagame ako kantu k'ikarita ashyizemo ni akantu k'abantu b'abakene kuko azi neza ko abakene iyo ubuze abantu b'abakene abantu barafasha ahangaha wenda umuntu yabibutsa ko hari inkuru yigeze gusohoka mu binyamakuru byo mu Rwanda bavuga ngo iyo ngo hari abantu mu Rwanda basabiriza abadamu ababyeyi basabiriza ariko ngo kugira ngo babone amafaranga bajya gutira umwana bafite ahantu bajya gukodesha abana umuntu akajya kuko azi neza yuko iyo ugiye gusabiriza ufite umwana abantu bakugira impuhwe bakagufasha noneho abadafite abana rero uko babigenza ngo bajya mu miryango yindi ifite abana bakabakodesha bakirwa batemberana cyangwa se banabakikiye cyangwa se banabahetse kandi atari ababo kugira ngo batere imbabazi abantu noneho abantu babafashe ibi rero twagiye tubona kenshi na Kagame ni turuvi iki kintu arakizi cyane aka kantu arakazi cyane kwerako mwabonye dusubira inyuma gatoya mwabonye ko bajya kwaka amafaranga muri Banki Mondiale yo kurwanya imirire mibi Kagame yagiye hari imbere y'abayobozi avuga ati abana baragwingiye abana barwaye amavunja abana bambaye iki byose urumva imibare ayikubita hasi ayisandaza hasi yerekana ukuntu abana bagwingiye barwaye bwaki bagize bati atangira gutuka abayobozi ariko amfite ubwo niki kwari kugira ngo bajye kwaka ikibazo bakizamura kiremere bajye kwaka inguzanyo zo kurwanya imirire mibi ahandi twabibonye n'ahantu twari ibibazo yazanye tutari tutazi abantu mu Rwanda bari babizi ariko badashaka kubivuga badatinyuka kubivuga ariko none wabikubita hasi azana ibintu by'ubucucike mu mashuri barabishyira hanze umushuti kuna abana bacucite mu mashuri abana biga amashuri ava abana biga nta ntebe abana biga bahagaze abana biga nta misarane bagira babikubita aho ngaho ikibazo kirasakuza pe barangije bajya kwaka inguzanyo muri Banki Mondiale yo kurwanya ubwo bucucike yo gukemura iki kibazo cy'amashuri iyo bashaka inguzanyo bashaka amafaranga ikibazo kibagoye barakivuga kandi ubundi baragije igihe kirekire noneho bakakivuga kugira ngo babone ko babona imfashanyo cyangwa se inguzanyo bo noneho twisubire ku byacu rero murumva ko aba bantu kugira ngo amatelefoni aboneke bazanye iturufu yuko ngo bazaziha abantu bakeneye cyane abantu ni bangahe abantu bavuga ko bakeneye amatelefone ubundi ntabwo bagomba ntabwo bazayiha buri wese bavuga ngo hari imiryango miliyoni ebyiri mu Rwanda muzi neza ko bavuga ko umuryango umwe urimo abantu bagera kuri batandatu ngo imiryango miliyoni ebyiri ngo ikeneye telefone ubwo ni imiryango ikennye itabasha kwigurira telefone ku buryo muri muri muryango umuryango wose waba ukeneye telefone imwe iyo ni inkuru nasomye muri ndabashakira inkuru nasomye muri bavuga ngo ni Berdi aho abavuga ngo Berdi yatanze ngo smartphone inkuru ndayibonye ivuga ngo iyo nkuru yitwa ngo inkuru mu museke ku itariki ya 3 z'ukwa mbere 2020 inkuru ivuga ngo Connect Rwanda ngo Berdi ibimburiye ibigo gutanga inkunga ibyemeye yatanze miliyoni 50 nabonye hari ibindi bigo byagiye bitanga amafaranga menshi harimo byatangaga ngo bukoje banki yatanze hari amatelefoni 1000 hari n'abandi bagiye na polisi yagiye itanga amafaranga ibigo byinshi byagiye bitanga amafaranga bo ariko icyo nashaka kubabwira ahangaha ni uko muri iyi nkuru maze kubabwira bavuga ko hari imiryango miliyoni 2 ikeneye amatelefoni ariko ntabwo ari buri wese mu muryango uruva ko umuryango umwe uzajya ubona telefone bakayikoresha bose mu muryango uruva ko muri rusange hakenewe miliyoni 2 z'amatelefone zo guha abantu bitwa ko ari abakene amatelefone bayakiye abakene mu byumve neza bo noneho ariko se amatelefone yabonetse nangahe amatelefone yabonetse abayemeye urumva ko hakenewe miliyoni 2 kuko hari imiryango miliyoni 2 ikeneye amatelefone buri muryango ukeneye telefone imwe bo ariko yabonetse nangahe habonetse ngo nkurikije inkuru ngenzi kompara inkuru nagiye nsoma harimo bavuga ko habonetse amatelefone 40,000 ahandi bakavuga ko habonetse 44,000 ariko abonaya nabemeye kuzayatanga 40,000 abandi 44,000 ariko yabonetse nyirizina bamaze gushyikira ngo ni 2024 abandi bakavuga 2023 noneho rero muri iyi minsi guhera ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 11 z'ukwezi turimo uhari inkundura yo gutanga ngo amatelefone 448,000 kubera iki telefone umva ko amatelefone yemeye abantu bemeye gutanga ni 44,000 ariko ayatanzwe nyirizina ni nkuko nimaze kubabwira 2023 cyangwa 2024 bakavuga ko muri ayo 2023 cyangwa 2024 yamaze gushyikirwa yamaze kugera ku bantu ari amatelefone 111 noneho bakavuga ko uyu mwaka urangira mukuboza 2021 ngo ayo matelefone yose yabonetse 2023 cyangwa 2024 yose azaba amaze gutangwa ubwo rero ni muri urwo rwego guhereje ubundi ku itariki ya 15 hari inkundura ngo yo gutanga amatelefone 448,000 ariko rero ikibazo dufite arahabwa abandi urumva ko odepari Kagame na programu ya gahunda yose niyo gushakira telefone abantu bakennye batabasha kuzibonera ndoka turebe rero inkuru nyinshi zirahari zivuga ko amatelefone adahabwa abakene ahubwo ahabwa abayobozi b'imidugudu. Bwa mbere batubwiye ko batanze telefone 1000 bazihaye abantu ngo abajyanama b'ubuzima. Iyo nkuru reka ndabana nayivanye, iyo nkuru nayisanze ahantu hitwa ko amatelefone 1000 yahawe abajyanama b'ubuzima. Inkuru itwa ngo Society for Family Health Rwanda ku itariki ya 30/12/2022, ariko hari n'ahandi n'abandi bagiye bazandika. Mbo noneho umvumva ko babanje amatelefoni 1000 umva habonetse 2023/2024 1000 ngo babanje kuyaha abajyanama b'ubuzima. Umva ko abajyanama b'ubuzima ntabwo ari babakene nyakujya bayakiwe, abayakene ni abantu babakene nyakujya batabasha kwigurira. Umva abajyanama b'ubuzima ni abantu bifashije deja, ni abantu bakora akazi ka FP, ni abantu bakora akazi basa nk'abakora akazi ka leta bari mu rundi rwego. Urumva ko ahangaho ntabwo bayahaye abo bagomba kuyaha. Icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri, hari inkuru nyinshi zivuga ko ngo amatelefone ubu barimo kuyaha abayobozi b'imidugudu ngo kandi bose uko ari 14,837 bose ngo bazahabwa amatelefone. Donc dufite abayobozi b'imidugudu mu Rwanda ngo 14,837 bose bazahabwa ayo matelefone ubu batangiye kuyatanga deja. Iyo nkuru ibingibi wabibana mu gihe ko mu kwitariki ya 15/11/2020 niho bavuga ko abayobozi b'imidugudu mu Rwanda hose bazahabwa aya matelefone, kandi origine yayo ni aya ngaya nyine ya Connect Rwanda. Aya matelefone babonye bayakiye abantu b'abakene. Ahangaha ni ikibazo gikomeye, ni ikibazo gikomeye cyane. Mbo nizo mpamvu tubyita ko ari uburiganya, tukabyita ko ari esikurukura imbega kugenda ukajya imbere y'abantu uti mwikore mu mufuka nyamuneka hari abantu b'abakene batifashije, abantu bajya bagafasha koko bazi ko barimo gufasha abantu b'abakene. Amatelefoni wayabona warangiza kuyabona ukayihera abantu bo mu ishyaka ryawe bari mu nzego zibanze. Ibyo ni ubujura, ni ubujura. Bo noneho rero ko aya matelefoni ahabwa abantu bo mu midugudu ntabwo ari igihe komi cyabyanditse cyonyine, hari n'ibindi bihugu nako hari n'ibindi binyamakuru byinshi byagiye byandika. Hari nababwira nka Umuseke, iyi Umuseke nayisomye, hari ngo West Province, donc province y'Iburengerazuba kuri ku rukuta rwayo aho yandikira amakuru yayo banditse ngo abayobozi b'imidugudu bo mu murenge wa Busasamana na Bugeshi bahawe telefone zigezweho smartphone. Mwumvise ko ari abayobozi, ntabwo ari abaturage abandi bakeneye cyane, ni abayobozi. Mukomeze muzamuke gakeya. Igihe komu cyahitishije nacyo inkuru kuri Twitter kivuga ngo abayobozi b'imidugudu 587 mu mirenge 15 igize akarere ka Nyamasheke bahawe telefone zigezweho smartphone ngo zizabafasha gukumira ibyaha. Mbo umwumva ko abo bantu nabo ni abayobozi b'imidugudu, ntabwo ari babakene. Kagame bakiwe amatelefone nabo umwumva ko aho ngaho. Ahandi hari inkuru ivuga ngo abayobozi b'imidugudu bose bagiye guhabwa telefone. Iyo ni inkuru yo mu gihe komu kandebe ni bahe n'izindi. Hari Kigali Today iyo yavuga ngo amakuru mu Rwanda wa article gahunda yo guha abaturage telefone zigezweho yasubukuwe. Ahangaha nababwira ko hari ibinyamakuru byagiye byandika ntibivuge, kuko bazi neza yuko ari cyaha kubona telefone zarasabwe abantu b'abakene, bo bakirinda kwandika ko bazigiye kuziha abayobozi b'imidugudu, bo bakandika ngo bagiye kuziha ngo abatishoboye cyangwa se bagiye kuziha abaturage, ariko mu by'ukuri baba bagiye kuziha abayobozi b'imidugudu. Hari indi nkuru ya Kigali Today ivuga ngo abantu 600 bahawe telefone zigezweho bemeza ko zigiye kubahindura imibereho. Mumva ko ni abayobozi nyine, abayobozi bahawe izi telefone abaturage ntazo babonye. Ahangaha rero ni umuntu yabwita ko ari uburiganya bukomeye cyane, kandi ntabwo ari ubwa mbere leta ikora uburiganya. Tarifa ikinyamakuru kiriho tarifa cyo ku itariki ya 15/12/2021 cyo cyanditse ngo telefone zigiye guhabwa abatishoboye, ariko ni uburyo kuko ni za telefone umubare bavuga nubundi bagiye kuzitanga n'amatariki ni za telefone baha abantu bo mu midugudu gusa ni titre muri titre bandika ko ari abantu batishoboye ariko wajyamo imbere ugasanga ni abantu n'abakuru b'imidugudu bazihawe mu kindi rero umuntu yavuga none ko Kagame yatubeshye ngo uriya mushinga wa Connect Rwanda ugiye gukusanya telefone bakabana amafaranga muri diaspora ahantu hose n'ibigo bya leta ibigo byikorera bose uko bagiye bashyira amafaranga kandi mwumve neza ko iyo Kagame yagiye mu kintu nka kiriya ntabwo gutanga biba bikiri ubushake biba byabaye itegeko ruvuga ko amabanki assurance ibigo byose byo mu Rwanda ibigo bya leta na polisi zagiye zitanga n'abasirikare biba byabaye itegeko abantu bose bagomba gutangamo amafaranga kuba tubwiye ngo nibyo abakene ngo nibyo guhaba ngo telefone zo guhaba abakene tukaba tubona ko bazihereye abantu b'imidugudu bakuru b'imidugudu bo muri FPL birumvikana ibi bintu byaje bite ninde wabyungukiyemo ninde wungukiye muri iki kinyoma muri escroquerie cyangwa se ubujura bwakozwe uburiganya bwakozwe ninde ubifite inyungu uko umuntu yabona umuntu ufite inyungu bwa mbere ni uruganda ruriya rwa marafone ukeka ko Kagame afitemo imigabane kubera ko ntabwo wafata la pen hari abantu benshi bacuruza telefone mu Rwanda batari marafone bacuruza ubwoko bwinshi urumva ko iyo uri mu gihugu cyubahiriza ibyerekeye ipiganwa ari isoko rifunguye kubona ufata umuntu umwe hari abantu bacuruza ibintu bimwe umuntu umwe ukamuha isoko ringana kuriya ukamuha avantages zingana kuriya ukamutonesha kuriya numva ko harimo ikibazo gikomeye numva ko Kagame ntabwo yari gufata effort kuvuga ngo akusanya amafaranga muri diaspora akore fundraising abantu batangisha amafaranga ku ngufu ngo bagure telefone zo muri marafone kuko izi zose zitangwa zigomba kuva muri marafone ni telefone za marafone ndetse muri ya nkuru nabwiraga yo muri Belde bavuga ngo Belde yatanze ngo miliyoni 50 ngire ngo bavuga ko ngo witwa ngo ndi banesebera ni sinzu banesebera simbi guteka marafone bavuga ko ngo bagomba kuzigura muri marafone noneho bakabateje imbere ngo made in Rwanda kandi bagateza imbere ngo n'abaturage bashyenye cyane ibyo byose urumva ko ni ikiraka bahaye marafone ikiraka ku ngufu wenda iriya marafone icuruza ikora telefone mu Rwanda iterangiza telefone mu Rwanda ishobora kuba yarabuze abakiriya wenda Kagame yaje nka kubya bindi yagendaga beshya burusu wagende ngo nibaze bazana imodoka mu Rwanda zabona bazigura bajya kubona akabona umwaka urangiye nta munyarwanda uguze burusu wageni baguza akamodoka gato ka Polo kamwe gusa mu mwaka wenda Kagame yarabeshya ati muze ubukungu bw'u Rwanda burihuta turatera imbere ni tufite karase mwaye ni muze mukora amatelefoni bazayagura bahageze basanga abanyarwanda nta bushobozi bafite mbibutse ko batangira uriya mushinga batubwiye ko abanyarwanda 14% gusa 14% aribo bafite batunze zira telefone za smartphone zigezweho abandi 86% ntazo bafite none rero wenda kugira ngo niba yarababeshye bagashyira uruganda aho ngaruka buri abakiriya urumva ko hari uburyo bwo kubashakira abakiriya ku ngufu kugira ngo rugurishe ku ngufu ni buriya buryo bahisemo bwo kuvuga ngo bagiye kugura abaturage bakinye telefone no batangisha amafaranga bose ku abanyarwanda batangisha amafaranga ku ngufu muyo kugurira abaturage bakenye za telefone ariko bakazigura hariya muri hari mu kwa marafone numva ko marafone hari ikintu asangiye na Kagame birumvikana nta nubwo waza gushinga uruganda hariya mu Rwanda Kagame adafite imigabane birumvikana numva ko rero marafone yabyungukiyemo na Kagame yabyungukiyemo kuko bifitanye isano ikindi ubundi muntu wabyungukiyemo ni FPL ni cyangwa FPL yabyungukiyemo kubera ko urumva ko niba bari abantu bose mu nzego zibanze bose ni abantu bo muri FPL urumva ko FPL zavuga ko yahaye abaturage na Kagame bahaye abayobozi bose mu nzego zibanze hafi 1,500 bose babahaye amatelefone dore ko ngo banayabaha ngo kugira ngo bajye batanga amakuru cyane urumva ni uburyo bwo gusurveya u Rwanda rwose urumva ko FPL yungukiye ubundi ariya amafaranga yo guha bariya n'abantu bakorera ishyaka rya FPL burya bagombye kubaha telefone bazikuye mu mufuka wabo nabo na ishyaka rya FPL ni ishyaka rikize rifite miliyoni 500 y'amadolari murabizi bari abaturage bari abo mu nzego zibanze bose n'abarwanashyaka ba FPL bagombye kubaha niba bashaka kubaha amatelefone bagombye gukora mu mufuka wabo apana kubwira abanyarwanda bose bo mu Rwanda nabo hanze bose ngo nimuterekeranye amafaranga ngo tujye guha abakene amatelefone ya detourne ujye kuyahaba abarwanashyaka bawe cyangwa inzego zibanze zigukorera kuko ayo makuru bazajya bohereza nta wundi bazajya bayabaza babihereza muri FPL urumva ko angahe rero urumva ko na FPL yabyungukiyemo na Kagame yabyungukiyemo byinshi biri kuko azajya kwiyamamaza agire gute ibyakora byose avuga ati ngiyewe abaturage bo hasi nabahaye telefone abayobozi nabahaye mu telefone n'iki byose kandi urumva ko ntagara amafaranga ye sa amafaranga y'icyama na amafaranga yabeshya abantu yarabeskurutse yarabeskuruka kubujura cyangwa se uburiganya abeshya turashaka guha telefone abakene amafaranga abantu bagira imuwe baratanga kugira ngo bafashe abakene amatelefone amaze kuboneka baradeturuna bayaha abantu bo muri FPL mu nzego zibanze urumva ibyo ni ubujura bukomeye cyane ariko ibyo byose Kagame afitemo avantage we bo ibindi umuntu yavuga harimo abantu babihombeyemo kamemo babihombeyemo na abanyarwanda basanzwe bo hanze mu gihugu ba muri diaspora abanyarwanda basanzwe ibyo bigo bya leta n'iki byose batanze amafaranga bazi ko bari gufasha abantu babakene none imfashanyo batanze ntawe yigeze kuri abo bakene ahubwo barayideturunye leta yagiye kwiha abandi yagiye kwiha abayobozi bo mu nzego zibanze ngo babe indugudu n'abandi bose cyangwa se abo bajyana mu buzima urumva ko abo bantu barashutswe babakinnye umutwe kwa niko umuntu yabyita babakinnye umutwe kandi yabakinnye umutwe ikindi n'abakene mu Rwanda nabo babihombeyemo kubera ko ziramfashanyo zatswe zivuga bazatse bavuga ko ari izabo ubundi zira telefone nibo zagomba kuba izabo ariko ntibazishyikiriye ntabwo bigeze bazibona urumva ko bazihaye abantu mu ishyaka rya FPL bategeka mu nzego zibanze urumva ko aba baturage bakennye nabo babihombeyemo ariko nyine kuko nababwiye Kagame nyine yarabakoresheje nka wa muntu usabiriza nyine akajya gutira umwana akirwa muhetse kugira ngo abantu bamugirire impuhwe nyine kugira ngo bamufashe nabo bakene niko yabagenze nyine yarabakoresheje kugira ngo abantu bagire impuhwe bafashe batange batitagira itama none rero abakene bo ntacyo babonye urumva ko abakene babihombeyemo ikindi rero umuntu yavuga ntabwo ari ubwa mbere Kagame akora ibintu nk'ibi ngibi bya eskorokeri kimwe na leta y'agatsiko ntabwo ibi ni bitumaze kumenyera akaba ari nazo mpamvu ikibazo kizanye ni gute umuntu akubeshya akagukina umutwe bwa mbere akagukina umutwe bwa kabiri akagukina umutwe bwa gatatu ukemera ko agumye kubeshya akurira amafaranga ngo zara amafaranga tuyo gufasha abakene zara amafaranga tuyo gufasha abakene kandi ibyo bintu atabikora muribuka hari turebe ku rugero rwa Gaciro Fund batangije amafaranga ku ngufu abanyarwanda bose n'abakenye cyane babatangisha amafaranga abanyarwanda bose abakize abakene abakora abacuruza abagi bose bavuga amafaranga ngo nayo u Rwanda ngo rero kuzagoboka ku Rwanda ubundi bako nayo amafaranga y'abantu bose kuko abantu bose bagize uruhare mu kuyatanga ayo mafaranga yo mu Gaciro Fund ariko ejo bundi kiriya cyorezo cya COVID-19 kije abantu bagiye muri guma mu rugo batabona amazi batabona amakara batabona ibiribwa bagira gute nta faranga na rimwe Kagame yafashemo nibura ngo agurira abantu udupfukamunwa cyangwa se abagurira isabune cyangwa se abagurira amakara cyangwa se abagurira amazi cyangwa abagurira ibishyimbo urumva ko ayo mafaranga kandi menshi cyane miliyari magana abiri z'amafaranga y'u Rwanda cyangwa se miliyari 200 z'amadolari ni amafaranga menshi cyane ahubwo arafata akajya kuyimvitiza hehe muri Congo Brazzaville miliyari 200 z'amadolari cyangwa se miliyari 200 agayaterura akajya kuyimvitiza muri Congo Brazzaville ariko abanyarwanda nta kintu yabahayeho urumva ko ayo mafaranga niba ataragubose abanyarwanda muri biriya bihe byaguma mu rugo azababuka ryari urumva ko nayo ubwo ni igipindi yarabakamye abatekera umutwe ati mureke dushyira hamwe dukora ikintu kizadufasha amafaranga aburirwa irengero urumva ko nicyo ari ikinyoma cya mbere yababeshye kandi bagombye kuba barahiga isomo kamemo ngo ikintu umuntu yavuga ni n'amafaranga yo kurwanya nyakatsi aya ngayo ni ikibazo gikomeye ndabasomera inkuru yo muri Munyenyeri News kuko iyo nkuru nayikurikiye nyikompara hamwe n'izindi ni inkuru yerekana ko kubeshya abanyarwanda kubeshya ukuruka ni ibintu byaherekera mumbabarire munyihanganire iyo nkuru nyibasomere mwumva ko amaze kubeshya ukuruka abantu abasa amafaranga mwoye kugura telefone zizahabwa abantu bakinnye cyane amafaranga arayabonye ariko telefone ntabwo azahaye abakene azahaye abantu muri FPL abandi bantu none rero no mu bihe byashize yigeze kubeshya abantu ngo biranashaka iyo nkuru ngo nibatanga amafaranga ngo yo kurwanya nyakatsi ngo bubakire abantu bo muri nyakatsi ariko byagenze bite rero reka masomo inkuru mu nyihanganire cyane ngo iyo nkuru iniyo muri munyenyeri news ku tariki ya 27 z'ukwa 6 2014 ngo amayobera ninde ukwiye kubazwa irengero ry'akayabo kagenewe umushinga diaspora bye bye nyakatsi muri Bugesera bo ngo hashize imyaka ine hatangijwe umushinga wiswe diaspora bye bye nyakatsi warugamije kubaka umudugudu w'icyitegererezo mu karere ka Bugesera kuva icyo gihe hatangiye gukusanywa inkunga hirya no hino ku isi ariko kugeza uyu munsi akayabo k'amafaranga ntawe uzirengero ryayo biranagoye kumenya uzabazwa impamvu zidindira ryawo angaha impamvu inkuru isa n'ingi tuvuyemo nuko nayo amafaranga nayo bayatse bavuga ko arayo kubakira abantu babaga muri za nyakatsi basenyuye batagiraho baba urumva ko n'abantu bari mu bihe bikomeye urumva ni uburyo bwo gutera imbabazi kwerekana abo bantu koko batagiraho barara basenyewe bararwa ntambi banyagirwa bitwa n'izuba batagiraho bajye kumusaya ukavuga uti nyamuneka abantu bumbe bafashe imfashanyo koko ikaboneka yamara kuboneka bikagenda bite nibyo turimo gusoma ubu ngubu bo noneho ngo ibyo umushinga byabaye inzozi kubari bijejwe gutuzwa heza iki gitekerezo cyari cyagizwe ngo n'abanyarwanda baba muri diaspora mu mahanga mwaka 2009 bifuzaga kunganira leta muri gahunda yo guca inzu za nyakatsi aho bari bahisemo guhera mu karere ka Bugesera bakahubaka umudugudu w'icyitegererezo iki gitekerezo cyari cyakiriwe neza na leta y'u Rwanda ubwo iki gitekerezo cy'abanyarwanda ba mu mahanga cyagezwaga kuri leta y'u Rwanda cyakiriwe neza ndetse leta iranagishyigikira amafaranga yose yari ateganyijwe uyu mushinga yose yanganaga na miliyari 2.5 z'amafaranga y'u Rwanda muri iki gikorwa akarere ka Bugesera kiyemeje gutanga umusozi mu murenge wa Ririma ahagombaga kubakwa amazu 508 ministeri zitandukanye n'ibigo bya leta byiyemeza gutera inkunga uyu mushinga ndetse n'abikorera biyemeza gushyigikira iki gikorwa inkunga nyinshi zemewe nizatanzwe ntawuzi irengero ryazo ku ikubitiro ubwo hatangazwaga iki gikorwa ku mugaragaro tariki ya 24/4/2010 mu karere ka Bugesera ministre w'ubanyi n'amahanga Louise Mushikiwabo yatanze mu izina rya ministeri miliyoni 8 z'amafaranga y'u Rwanda uwo munsi ibigo bitandukanye harimo ministeri y'ingabo bemeye inkunga z'ibikoresho bitandukanye byose byageraga kuri miliyoni 64 z'amafaranga y'u Rwanda harimo miliyoni 15 zemerewe umuryango ngo GCI bo mu kwezi k'Ukuboza 2010 ku bufatanye bw'urugaga rw'abikorera PSF abanyarwanda baba mu mahanga bateguye imurikagurisha ryari rigamije gukusanya amafaranga azafasha muri uyu mushinga Minisitiri Mushikiwabo n'uwarukuriye diaspora Gustave Karara ubwo batangizaga imurikagurisha rigamije gushakisha inkunga yo kurwanya nyakatsi ngo muri Expo havuyemo inkunga ndongo muri iryo murikagurisha havuye inkunga ya miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda zagombaga kwifashishwa mu gutangiza ibi bikorwa byo guca nyakatsi nubwo andi makuru dufite avuga ko hashobora kuba haravuyemo arenze aya yagaragajwe nyuma gato yiri murikagurishwa byavuyemo amafaranga 100 amafaranga miliyoni 100 tariki 28 mutarama 2011 uruganda rwa Bralirwa rwatanze inkunga yo gushyigikira iki gikorwa ingana na miliyoni 21 zishyikirizwa ubuyobozi bwa diaspora na Minafeti yari ihagarariwe na Masozera Robert wari umuyobozi muri ministeri ushinzwe abanyarwanda ba mu mahanga bo usibye izi nkunga dufitiye gihamya harandi mafaranga menshi yagiye akusanywa n'abanyarwanda baba mu mashyirahamwe hanze y'u Rwanda harimo n'abanyarwanda baba muri Zambia batanze miliyoni 18 hakaba haragiye habaho n'ibitaramo bitandukanye byari bigamije gukusanya ayo mafaranga gushyigikira yo gushyikira uyu mushinga gusa ayo twaba ayo twashoboye kubara mu mibare dufitiye inyandiko agera ku mafaranga agera kuri miliyoni 185 mu nkunga zose zabonetse akarere ka Bugesera kahawe miliyoni 30 gusa zitajyanye n'umushinga wari uteganijwe muri izi miliyoni 200 akarere ka Bugesera kari umugenerwa bikorwa w'uyu mushinga kahawe miliyoni 30 gusa nazo zikoreshwa ibidafite aho bihuriye n'umushinga wari uteganijwe uyu muyobozi w'akarere ka Bugesera Rwagajurwi aganira na makuru kikomo yavuze ko amafaranga bahawe yubakishijwe amazu 10 y'abantu birukanywe muri Tanzania ahangaha muhumbe neza ngo yubakishijwe amazu 10 y'abantu birukanywe muri Tanzania mu murenge wa Rweru mu kagari ka Nemba ati ngira ngo habonetse ubushobozi buke butuma twubaka aya mazu uriya mudugudu wari uteganijwe ntabwo wakozwe bo reka ndekeranga anga murabona ko hakushanyijwe amamiliyoni menshi cyane yagombaga kubaka amafaranga yagomba kubaka inzu 500 nenye bubaka inzu ngo 10 gusa harahandi ahandi suruse nabonye inkuru yindi yavuga ko bubatse inzu 9 nabwo zitameze neza zituzuye ariko nabwo ntabwo izo nzu bazihaye abantu basenyewe muri nyakatsi numva ko au départ bigitangira amafaranga yarayo gutuza bari abantu basenyewe na nyakatsi batagira aho barambika umusaje byagenze bite rero nizo nzu bubatse ntago ari bo bazihaye ngo abantu birukanwe muri Tanzania numva ko ntaho bihuriye ko abo bantu birukanwe muri Tanzania ntaho bari bahuriye n'uwo mushinga kandi nago birukanwe muri Tanzania kubera amakosa ya Kagame wagiye agatuka akavuga ngo azubikira Gikwete ngo amubikire ngo amutikure ngo amukindure bituma birukana abanyarwanda muri Tanzania none abanyarwanda baje nibo bahawe ayo mazu kandi hagari bayubakiwe amazu yari yubakiwe yaragenewe abantu basenyewe muri nyakatsi abantu basenyewe nyakatsi zabo batagiraho bapfa none bayihereye abandi bantu ahangaha rero murumva ko ni ikibazo aya mafaranga yose rero yabuze umuntu yararigise gutyo abura umuntu bibazwa nta mucamanza ntaki nta muntu wigeze akurikira ngo areba amafaranga yagiye ni uburiganya bukomeye busa n'ubungubu twari tumaze kuvuga gufata abantu babakeneye bari mu kaga basenyewe nyakatsi batagiraho barambika umusaya banyagirwa ukabakoresha uti dore abantu bararembye bameze nabi cyane baragowe nyamuneka nimuzane amafaranga tubafashe abantu bagafasha bamara gufasha amafaranga akanyerezwa urumva ko naho ni ikibazo gikomeye cyane rero ni bo ubwo ni urundi rugero narwo mwiyumvira narwo rukomeye ikindi nuko hari nka n'izindi mfashanyo nyinshi bagenda bazaka mu izina ry'abakene ariko ntizibagereho mujya mumva Kagame yateranyije abayobozi be abatuka abamereye nabi ati mwebwe murya ibintu bya rubanda ibigenewe abaturage rimwe mu birya n'iki byose urumva ko yabivuze nuko aba yarabibonye donc ibigenewe abaturage barabirya ntabwo bibageraho ikindi umuntu arabibutsa mwibuka ari amafaranga ya Karenzi nawe iriya kaya karake Karenzi uriya warushinzwe ubutasi bw'u Rwanda bafatiye mu Bwongereza bakamufunga bati zana miliyoni yo gutanga ingwate abantu leta y'u Rwanda igatabaza iti abo muri haze muri za diaspora abantu bose mwikore mu mufuka mushake miliyoni y'amapound ngire ngo tujye kureba ukuntu twatanga ingwate ya Karake Karenzi ari mu bunyururu iyo ngwate ntawe yigeze ikoreshwa ariko abatanze amafaranga ntibigeze bayabasubiza barayajyanye umva ko nawe nayo ni ka yerekana ko umuntu bakoresha umuntu uri mu kaga kugira ngo basarure amafaranga menshi batera imbabazi bati umuntu aragowe nyamuneka nimufashe ariko barangiza amafaranga bakayijyanira ayo mafaranga iyo miliyoni ntago bayikoresheje bumva rojikoma bagomba kuyasubiza abantu batanze bose bari barabanditse bagomba kuyabasubiza watanze amadolari 5 bakayamusubiza watanze 1000 bakakimusubiza ko amafaranga ntibigize bayakoresha muri iriya kezi ya Karake Karenzi urumva ko nabyo n'ubujura kandi nabwo buturutse ko ubukoresheje umuntu wifashishije umuntu uri mu kaga kugira ngo abantu bafashe mwumva rero ko banyarwanda kazi mwumva ko ni ibintu bihora bigaruka hari ni uburyo ubu ni nka metode bakoresha gufata abantu bari mu kaga abantu bakinnye abantu bamerewe nabi bakabakoresha kugira ngo bake imfashanyo bati mubafashe imfashanyo yamara kuboneka ikanyerera bakayihaba bakayikoresha ukundi kuntu ariko ntizagere kuri ba bantu bayakiwe mubonye ingero nyinshi cyane isomo ni rero twavanamo ni mubona babwiye ngo ni muzi ngo ni mukore fundraising ngo hari kibazo kigomba gukemurwa hari abantu bagowe bagomba gufashwa batishoboye ibyo mujye mubyihora ko ingero mwarazi bo nyinshi cyane ko mu bihe byashize bagiye bakusanya amafaranga bavuga nayo gufasha abakene abantu bari mu byago abantu bagize bati ariko amafaranga ntabagereho ntimuzongere kugira ifaranga mubaha kuko abanyarwanda mugomba kwiga guca ubwenge ntabwo umuntu wakwemera ko umuntu akubeshya rimwe akukoreye uburiganya rimwe akwegisikoroka nubwo umuntu yabivuga mu gifaransa akwegisikoroka rimwe akwegisikoroka kabiri gatatu kane ibyo bintu ugomba kugera ukabyanga ukavuga uti nakuvumbuye mu bihe byashize wankoreye uburiganya urankina undya amafaranga ubu ntabwo nzongera kuyaguha iyo ngicyo mukimenye rero ubutaha nimukabe nka wa muhini waruhiye umwuko ngo amafaranga mwayabonye abavunye umuntu aze abashuke abegisikoroke agire gute ngo mumuhe amafaranga yanyu narangiza ajye kuyapfusha cyangwa ajye kuyakoresha ibindi ariko ntagire ku bantu bayakibumva ko ni ikibazo gikomeye cyane n'abariya turangiza ndangiza ingingo iriya ejo heza bavuga ngo ni ibintu byo kwizigamira namwe mwitonde ababwira ngo muzane amafaranga ngo tubazigamire mwabonye ko Kagame abwira abantu nakwiriya leta iriya leta ya Kagame ibwira abantu ngo ibakinije bya bindi ngo ni muzungu narara ngo muzane amafaranga muzazana 15 tuzamuzigamira nako tuzamwongera 15 uzizigamira 18 natwe tuzamwongera 18 amafaranga azavana he icyo gihe twaravanishe dusanga abanyarwanda bose baramutse bizigamiye buri wese mu byiciro buri wese akizigamira Rwanda rwasohora miliyari 320 abantu batabasha bayavana hese ni byari byo gushitura abantu ngo muzi neza ko umuntu agiye kukwiba arakubwira ngo zana ngo nguriza amafaranga ngo nzajya nkungukira menshi ngo mu kwezi kumwe nzajya nkungukira 60% ukumva koko nibyo nawe ugashiduka kwa amafaranga nawe murabwo ngo muzane amafaranga ngo yo kwizigamira muri ejo heza ngo uzazana 15,000 nanjye nzamwongera 15,000 ngo uzazana 18,000 nzamwongera 18,000 ehe ubwo nizere ko murabazi kamemo murabazi ubwo nkurikira ibyo nababwiye byose muzi imikorere yabo aya mafaranga muyatanga nimuyabura muzaba ari mwebwe mwikozeho bizaba ari akazi kanyu kubera ko bagiye bababeshya kenshi barabesikuruka bakora ibintu by'uburiganya ingero murazifite nimugumya kuha amafaranga yanyu mukazayabura ibyo birabarevo buri wese ugomba kwiga ibintu bikubayeho ugomba kubivanamo isomo noneho ugaca kenge muca kenge be kugumya kubesikuruka amafaranga yanyu reka ndekera aho ngaho nge kwa Cedric umbabarire ingingo yabaye ndende ariko natwe turi babiri gusa nizera ko tubirangiza vuba Cedric jambo ni ryawe
halo muyobozi muranyumva
wenda kumva Cedric
ya murakoze oya na kibazo babiri ngombwa ngo tuminuze tubyumve neza uko biba bimeze abanyarwanda bavandimwe rero ahangaha ikigaragara niko leta ya FPR leta ya FPR mu kuri ntago iba yifuza gukora akazi kayo iyo ufite iyo umuntu atekereje leta n'ubundi sinzi uko tuyita leta kuko ariyo iyoboye igihugu ariko ntago inabikwiriye niyo jambo leta icyo baba bashaka bifuza gukora ni ikintu cya show up kwiyerekana gusa neza ndetse ni sap ni gusapa bya bindi by'abakongomane gusapa ariko hari abantu bajya basapa bakambara neza ariko wagera mu rugo ukabona nta biryo bafite cyangwa se ukabona ntabwo babayeho neza ariko amafaranga yose bayishyira mu kwambara neza no kugura imodoka ihenze niko Rwanda niko leta ya Kagame imeze perezida w'agatsiko agura indege nziza ngahe akazi kariza ajyamo n'abana be n'umwana we akanagura n'inzu ihenze muri California agafata amamiliyoni n'amamiliyoni akacya muri Arsenal ahubwo n'u Rwanda rubaka na declasa rwose nibashyire za FIFA n'izindi zose zikavuga ngo nta mukino w'umupira wakinwa mu Rwanda agura za telefone abanyarwanda bazigure ko batashaka ariko batabaje kwibaza se umunyarwanda koko ikibazo afite ni telefone iyo telefone ashaka kugura n'ese mu gihe wundi munyarwanda azayigura gute atafite z'amashanyarazi ibibazo ni byinshi cyane rero bakora bya bindi bya kompyuta benshi muri mwebwe murabizi mwagiye mu ishuri yayo nini bari one child per computer uwire umwana yose ngo abafite kompyuta ariko izo kompyuta mukuri nago zakoraga zarapfaga noneho kandi umuryana zirishyere kandi n'ikindi bari guhatiriza abantu ngo bazigure ngo bazigura zigapfa aha ibintu ibibazo bitoroshye bavuze ngo bagiye kurwanya nyakatsi ariko se kurwanya nyakatsi niyo politiki cyangwa se hahuye kuba hari ibindi bintu byo kurwanya ubukene no kuzamura nyine inyubako remezo mu gihugu mukuri ukabuje byose none se ukibaza ko wakora ibyo ngibi ko batubwiye ngo made in Rwanda nabyo ukabona ibintu bya made in Rwanda ukabona byose n'abashoramari bose batagerageza bazamuka gatoya bakabiha ibintu byabo byose bagakira muri Crystal Venture ariko mu kuri u Rwanda rugakomeza rugakira kuko batubwiye ko muri 2020 rwose ngo muzabona icyo muzabona muri 2020 muri 2020 rwose u Rwanda ruzaba ruri Singapore ya Afurika muzabona icyo muzabona ariko twabonye iki ibyo twabonye nta gahinda ubukene shomaje inzara n'amaboko nk'ay'abakoroni hari ubuyobozi bwa FPR ubuyobozi bushingiye ku bushake bwa Kagome n'umuryango ibyo bigakomeza gukira ariko se ni iki kibitoye ibyo bintu byose ikintu cya mbere ni ko ntabwo bitaye ku baturage ariko n'ubundi iyo abantu bagiye gukora ikintu ubundi barabanza bakiga umushinga none leta nayo yagombye kwiga umushinga ikavuga ngo niba tugiye kwiga umushinga ibi ngibi tuba dukeneye par example niba twifuza ku rugero niba umuntu twifuza ko kurwanya nyakatsi se kurwanya nyakatsi nyine nyakatsi tuzayisimbuza iki ni iki abaturage turashifuza ko baba bagira amazu nyine ariko se ayo mazu azaba afite amashanyarazi cyangwa se ni iki tugomba gukora ngo ibintu dutere imbere ibyo byose ariko nakujya babyibaza ngo turifuza ko abantu bajya bagura ibintu biva i Rwanda made in Rwanda none se kubera iki abantu batagura ibintu bikorwa mu Rwanda ntabwo babyibaza bagomba kubigura niba badashobora no kuba badafite amafaranga yo kubigura bagomba kubigura ngahoma noneho murakibaza none se ibyo bintu byose ni biki koko umuntu yagira icyo avuga bakamushyira muri prison umuntu yahani n'ijwi abandi ngo bavuge bakamushyira muri prison ariko ntibafate umwanya wo kwibaza se niki gituma ibintu bimera gutya ni ibyo ngibyo bya show up kwiyerekana no kubaho neza abanyarwanda ari kwicwa n'inzara ariko se niki dukeneye ngo ibintu bihinduke niko dukeneye politike zishinzwe gushaka kurangiza ikibazo cy'ubukene mu Rwanda hari nyakatsi kubera ko hari ubukene kureba ibintu bya one computer n'ibiki byose nuvanaho ubukene ibintu byose bizaza ntabwo uzaba uri ngombwa kubishyira mu mategeko cyangwa gukora porogaramu ya leta yo kugeraho no kugezaho leta ifashe inguzanyo ikavuga ngo reka dushyire ikintu mu kubaka mu nyubako remezo reka tujye gushaka abashoramari batandukanye bari mu Rwanda b'abanyarwanda niba tuntu turashyira imbere made in Rwanda noneho tubahe amasoko bo bagende bubake imihanda amashuri ibitaro inyubako remezo amashanyarazi kwiga ikibazo cy'amashanyarazi ikibazo cy'amazi amazi yiruka amazi yajya kuri umunyarwanda ibintu byitwa waba ibihugu by'abazungu agira ibintu byitwa ego ntuzi ukuntu yabivuga mu kinyarwanda ego nyine ni ibintu rero buriya y'abantu amazi yanduye amazi yo muri toilette amazi agize gute yose aramanuka
akava mu nzu akajya ahantu hari santrali ahantu hose mu mazi yose yukagenda ahantu bayoza rwose ayo mazi akazagaruka abantu bakongera akayakoresha kandi ku buryo umuntu yanayanywa rwose nta n'ikintu kandi arwanya isi yose abantu benshi baragiye ibyo tubirashoboka mu Rwanda why not kuki twisuzugura tubishoboka ariko mu gihe kiyobowe na umuntu witwa Kagome we ari kureba ikibazo cy'amatelefoni ariko nabwo ari kwibaza ko hari n'abanyarwanda bataza badafite amazi asukuye icyo ngicyo se ni ubundi ahubwo yagombye kuba yashyizeho porogaramu yo kurwanya porogaramu yo kurwanya inzara porogaramu yo kurwanya muri iki gihe cya covid cyane muri iki gihe nicyo twagombye kureba gute twarwanya shomaje ahubwo we agiye kurwanya inambara yo muri Mozambique ngo abazungu bakomeze bakire nabo bakomeze yikire ajye ashyira amafaranga muri Arsenal ariko we ikintu cya Arsenal nicyo kigaragara urakerekana neza neza politiki y'u Rwanda kuko mu Rwanda hari za Lion Sports hari za APR hari za ki n'igiciro na kimwe yari yashyira umupira nyarwanda ariko afashe amamiliyoni yashyize muri yashyize muri Arsenal ibyo bikakwereka ko ari ibintu byo kwiyerekana gusa ku bazungu ko ntabwo yitaye ku banyarwanda ntabwo yitaye ku mibereho yabo ntabwo yitaye ku bintu na bikeya niyo mpamvu rero abanyarwanda tukireye politiki nshyashya nk'izi ngizi ntababwiraga ikintu cy'umuganzi kakivanaho hakazaho ikintu cyo kuvuga ngo buri munyarwanda akwiriye afite uburenganzira ku kazi afite uburenganzira bwo kugira kubaho neza adasonza atagira yarwara akavurwa akagira uburezi bwiza n'uburenganzira bwa buri munyarwanda nicyo kibazo twagombye kurwanya niyo politike yagombye kuba ari iyo ngiyo tuharanira muri repubulika yacu ariko ubu ngubu turi guharanira ko hari bamwe baharanira ngo ukagome agome ku butegetsi ntabwo byagombye kuba ari imigambi ya leta y'u Rwanda nyine ikiri ikibazo iyo umuntu avuze nabi Kagome ahubwo niyibaze se umuturage umerewe nabi ninde uzamutekereza ninde kandi ari we ukwiriye gutekerezwa ari we ukwiriye kugira gufashwa gushyira imbere muri byose leta ikora nicyo ngicyo rero bavandimwe nicyo nababwira kuri iyi ngingo niko leta ifite leta kuri ibintu byo kwiyerekana kandi mu kuri twagombye gushyiraho za politiki zigaragara kandi zisesuye zishinzwe kubateza imbere mwebwe n'imiryango yanyu murakoze
urakoze Cedric reka tujye ku nyungu ya kabiri nayo turagira vuba na ntoya turajya ku magambo ya Minisitiri Gatabazi Samariviane uriya Minisitiri wa Minaloke Minisitiri wa Interiyeri aho avuga ukagira ngo ntabwo azi iyo avugira abari abantu batowe mu nzego z'ibanze ngo banjyanama n'ibiki byose ngo bagomba ngo guteza imbere ngo ababatoye ngo bagomba kubahagararira bakabavugana n'ibiki byose we iyo Gatabazi abivuga wagira ngo demokarasi ibintu biri mu Rwanda wagira ngo ni ibintu bi classique donc aho umuntu agenda akiyamamaza agapiganwa abantu bakaza kwiyamamaza abaturage bagahitamo uwo bashaka nawe watowe nawe akazagenda agashyira mu bikorwa ibyo abaturage bamutoye bamusaba akabivuga wagira ngo nuko bimeze ko ariko ntabwo ariko bimeze Gatabazi azi neza ukuntu abashaka gutorwa bajya ku marisite azubashyiraho uwo ari we azi ukuntu bagera ku marisite azi uko abantu batorwa ntarwo gutorwa abantu ni nomination yo mu Rwanda abantu bashyirwa mu myanya bahitamo leta ni FPR ibashyiramo ibahitamo ikagenda ikabashyira hariya ikabeshya ngo batowe ariko nta matora aba mu Rwanda niba ikingicyo atakizi twamwibutsa ko hari abantu benshi bagiye batanga ubuhamya benshi bavuga bati n'abagore ubwabo babibayemo bavuga bati kugira ngo uzatorwe muri njyanama n'ibiki byose mu karere kugira ngo uzatorwe uri umugore ugomba gutanga ruswa y'igitsina bavanwe no gutanga ibintu iyo ngibyo bose ni ibintu bahuriraho kiri general bati ugashaka umusirikare ukomeye muri ako karere akaza ukamwigiriza ukareba ukuntu umukaryama narangiza akagenda akagushyirisha ku liste wamaye ku liste nawe akanda akazi yaranja ugati amaturuka yatsinda urumva ntago ari kujya ku liste gusa n'amaturuka yatsinda icyo gihe urumva rero ko niba umunatanga rutwa y'igitsina akajya ku liste y'abantu biyamamaza akanatsinda nta matora aba yabaye kuko ntabwo abajya gutora ntabwo babazi ko yagiye mu ntuzo urumva bafite ukuntu biyaranja ukanatsinda urumva rero ko nta matora ahava cyakabiri umuntu yabwira gatabaje amari bya nuko abagabo bo abagore batanga igitsina abagabo bagatanga amafaranga inkuru twagiye tubona twanabasomeye hano kuri radio itahuka twabonye ko abagabo batanga hagati ya miliyoni ebyiri na miliyoni eshanu bitewe n'umwanya bashaka kujyamo ushaka kujya Kigali mu nteko ishinga amategeko ni miliyoni eshanu hariya mu turere ni miliyoni ebyiri cyangwa eshatu urumva rero ko nta cyubu cy'ubusa ni ukuvuga ngo bari abantu bose bavuga ko batowe ahubwo ikibazo ni ukumenya niba muri bo muri bari bose bavuga ngo batowe hari n'umwe waba wagezemo yatowe byo gutorwa atatanze ruswa ntawe kuko ni ibintu biri sistemike kwa donc ntawe ushobora n'umwe ushobora kuvuga ngo zageramo atatanze ruswa ari umugore mutanga ruswa y'igitsina yaba ari umugabo agatanga ruswa y'amafaranga urumva rero ko niba abantu bagera mu myanya muri ubwo buryo ntabwo bavuga ngo batowe kandi nta nubwo ari abaturage babatoye neferi babashyizemo n'abo bande babashyizemo abantu bakomeye FPR abasirikare bakomeye nibo babashyizemo ntabwo bari abantu bavuga ngo batowe nta kintu bagomba bari abaturage nta mwenda babafitiye ko ntabwo aribo babatoye nta mwenda babafite ntaho bahuriye nta matora aba yabaye neferi igenda ikabanuma bitewe n'uko batanze ruswa z'ubwoko butandukanye byumvikane neza aha ngaha rero ni ukugora abantu kugira ngo bazagende ubundi umuntu uwamuhaye akazi ni wowe wubaha ni nawe wumva ko ufitiye umwenda wo guhaye akazi abaturage rero ntabwo babashyize muri ya myanya n'ifpiri babashyizemo kabeshya ngo ni amatora ko nta matora aba yabaye iyo ngiyo cyumvikane rero ikindi rero umuntu yavuga ubwo nshaka kwerekana ko abaturage bari abantu baba batowe nta mwenda bafitiye abaturage kuko dabori umuntu yanabwira agatabazi ko uwo abaturage bashaka bumva yabayobora bakaba ariyo bikundira nta nubwo ari ujya ku irisiti urumva rero ko niba umuntu abaturage bishakira bikundira adatorwa urumva adatambuka agatambuka abandi bantu urumva ko nta matora aba yabaye icyo ngiyo cyumvikana ikindi aha gatabazi yavuze ngo aragaye abantu ngo bajya kwiyamamariza mu turere tutari utwabo ariko iyo ni sisiteme ya FPR ntacyo yabona ihinduraho gatabazi n'umuntu kimwe n'abandi bose iyo ni sisiteme ya FPR imaze iminsi ni ukujya kujya ni ukubaza kwibaza ngo arambe impamvu bikorwa gutyo umuntu w'ibyumba akajya kwiyamamaza ikibungo w'ikibungo akajya kwiyamamaza igitarama akajya kwiyamamaza ku kibuye ibyo ni politiki ya FPR bigushimisha wowe gatabazi bitagushimisha ntacyo wabikoraho nta n'undi muntu wagira icyo abikoraho ibyo ni n'amayobera matagatifu ya FPR atuma abantu bajya kwiyamamaza mu turere badatuyemo ntacyo wabihinduraho rero urumva rero ko niba umuntu bamubwiye bati kwiyamamaza hariya kandi tuzagushyigikira uzatsinda abaturage batanamuzi bakabona abituye hejuru bakabona ku irisi y'itora kandi koko bakabona abaye wa mbere kandi bazi ko batanamutoye urumva amatora afite ukundi akorwa ntabwo ari abaturage baba batoye icyo ngicyo acyumve neza urumva rero ko ibibazo ni byinshi ntabwo kwibwira kubeshya kujya muri media ukabwira ngo abantu batowe ngo bagomba ibibazo by'abaturage bagomba kubikemura bakabavuganira n'iki gihe ntabwo baba batoye ntabwo baba batoye neferi babashyizeho mu buryo bwa ruswa mu buryo bw'ikimenyane mu buryo ni nominasiyo hakaba ikintu cy'amatora cyo kubeshya kiraho ngaho cy'urwirurutso ko nta matora haba muri kiriya gihugu ikindi gatabazi yavuze nacyo kinakomeye nabonye ari ikintu gikomeye ni ahantu avuga ati abayobozi ngo batowe bitwa ko batowe nige ntabwo ngomba ko batowe abitwa ko batowe ngo bajye bakemura ibibazo by'abaturage ngo mbere yuko ngo mbere yuko itangazamakuru ngo riza kubikemura aha ngaha ni ikibazo gikomeye cyane kubera ko niba minisitiri wa interiyeri azi neza ko iyo nkuru reka mbabwire iyo nkuru ko yitwa iyo nkuru iri mu museke rwako iteriye 15 kwa 11/2021 ngo muhanga ngo muhanga ari hahoze igitarama ministre gatabazi ngo yasabye abajyanama kuzakemura ibibazo by'abaturage bidasabye itangaza makuru bo reka nzije mu nkuru hanga mubyumve ngo ibi ministre bo ministre ngo kandendebe ministre w'ubutegetsi bw'igihugu gatabazi Jean Marie Vianney yasabye abagize inama njyanama mu karere ka Muhanga kuzita ku baturage ndetse bagakemura ibibazo bitandukanye bagaragaje aho gutegereza ko itangazamakuru ari ryo ryabikemura. Ibi ministre yabigarutseho ubwo mu mpera z'icyumweru yari mu karere ka Muhanga mu gikorwa cyo gutora abajyanama. Hari ahantu hasi avuga ngo dore abaturage mubyumve neza ngo dore abaturage basigaye bazi ko abanyamakuru ari bo bakemura ibibazo byabo. Kuki abaturage bazategereza ko umunyamakuru azabasanga muri Nyabinyoni kubakemurira ibibazo kandi wowe mujyanama wa Nyabinyoni uhari uba umariki? Aha rero ni ahantu hakomeye. Ibyo byose gatabazi azi neza ko abanyamakuru bose bakemura ibibazo by'abaturage. Icyo avuze aha ngaha ni ukuvuga ngo abanyamakuru basanga abaturage bakabwira ibibazo byabo bakabikira hanze ibibazo bigakemuka. Urumva ko abanyamakuru bafite akamaro kubera ko bakemura ibibazo by'abaturage kandi abatowe abitwa ko batowe bari mu nzego za leta ntacyo bigize bakora. Abaturage bikonfiye cyangwa se ibibazo byabo babigeza ku baturage. Umuntu akibaza ati ni kuki abaturage bagira icyizere abanyamakuru ntibakigirire abayobozi? Aho ngaho ni ikibazo wakwiye kwibaza. Icya kabiri, abo banyamakuru baza gukemura ibibazo by'abaturage nkuko we abivuga ngo ibinyamakuru biza gukemura ibibazo by'abaturage, abanyamakuru bari hehe ko bafunze bamaze? Niba uvuga ko ubunyamakuru twereka abanyamakuru bafite akamaro ko bakemura ibibazo by'abaturage ariko abanyamakuru bose barafunze, none se mubafunga kubera ko bakemura ibibazo by'abaturage, kubera ko bavugira abaturage baza bagasanga abaturage bakavuga ibibazo byabo? Icyo mubaziza hanga ni ikibazo gikomeye. Hanga rero umuntu yakwibuka yavuga nka kiriya kibazo cya Dieudonné cyuma uriya cyuma Hassan Dieudonné, mubona ko ari umunyamakuru abanyarwanda bamukundaga cyane rwose bakamugeza ibibazo mu ahantu hose bakamushaka kugira ngo abavugire ibibazo, kandi abaturage bafite abadepite bavuka muri ako karere bafite abayobozi ariko ntabwo babizera. Mwabona ko ni muri ruya Rwanda n'itangazamakuru ryegamiye kuri leta abaturage bararihunga cyangwa se bakarivuma, ntacyo bashobora kuribwira iyo rije baricicikira kubera ko babazi neza ko bitazabatumikira. Ntabwo rero umuyobozi babazi ko ari sisitemu ya FPR, niba ababikora bose bakora amanyanga baba ari muri FPR ni sisitemu imwe, umuyobozi ntiwajya kumuregera ku wundi, ahubwo wabizira wowe. Urumva ikibazo nticyakemuka. Urumva rero ko abaturage bafite impamvu batizera inzego za FPR ubuyobozi, ahubwo ibibazo byabo bakabigeza ku banyamakuru. Twanabibonaga twagiye tunabyumva kenshi yuko abanyamakuru wenda bugame no kuri leta rwose ntago abaturage babaha amakuru, ntibaba banabashaka kubabona, ntibabizera, bo bavugana n'abanyamakuru bigenga kuba bari bo bazi ko babavugira ibibazo bakabivuga uko biri ntibabiyungurure. Ariko umuturage nako itangazamakuru rya leta umuyobozi wo muri leta ntago amutuma ibibazo byazabiyungurura cyangwa se anakurege, donc ntago ikibazo zakigeza iyo kijya nkuko wakimubwiye. Urumva ko hangana ikibazo gikomeye, ariko ikibazo umuntu yabaza gatabazi ko atubwira ko abanyamakuru bafitiye akamaro abaturage babakemurira ibibazo kurusha uko abayobozi babikora, ni kuki babafunga? Ko yakoze ikindi bazi ko abanyamakuru bafite akamaro ko babafunze, hari ikintu yakoze kugira ngo nibura bafunguze? Ni ikibazo. Nyere nkabona ikintu kimwe, hari leta ifite ibintu ishaka ko bitajya hanze, ibintu bibi by'amanyanga, ubugome, ubwicanyi, ubujura, ibintu byinshi cyane leta ihisha ishaka ko abanyamakuru batavuga, nicyo gituma bafunga. Kuko nta kuntu wasobanura ko abantu uvuga uti abantu bafite akamaro n'abantu bavuga ibibazo by'abaturage ariko warangiza ukabakumunzura bose ukabafunga. Ubwo nuvuga ko bafunga se kubera ko bafite akamaro bakore neza abaturage? Urumva ko ni ukubafunga kugira ngo ibintu bidahita. Ngengereranya kuri gufunga abanyamakuru bose bavuganira abaturage batabariza abaturage bayerekana karengane gukorerwa abanyarwanda barabanyamakuru kubafunga ni muri rwa rwego rwo guhisha ibitagenda ni muri rwa rwego rwo guhisha ibitagenda umuntu yabigereranya ni muri gahunda imwe na biriya bakora mu mujyi yo inama zirubera Kigali z'abantu baturutse hanze inama yabizaba nko minsi ibiri imbere bagafata indaya bagafata abasabiriza bagafata bambaye nabi bagafata abarara munsi iteme bagira gute bose bakaba kumunzura bya bintu bitango n'ugusukura umugi bakajya kubahisha kwa kabuga kugeza iyi inama izarangira bakabona kubasohora kubarekura ni kimwe rero ni logique yo guhisha ibitagenda guhisha ibintu biteye isoni ibintu bitagomba kugera hanze hari ibintu bibi bizwi ariko bitagomba kuvugwa bitagomba kuboneka bitagomba kubonekera abanyamahanga bitagomba kumenyekana nubwo yabizwe abantu bose babize ariko ntibigomba kujya mu itangazamakuru ntibigomba kumenyekana hari umuco wo guhisha ibintu bimwe na bimwe gudonka ibintu bitagenda kubihisha niyo mpamvu bafunga abanyamakuru bari abanyamakuru bavugira abaturage bakabatabariza bakerekana ibitagenda bakavuga karengane abaturage bakorerwa ni muri urwo rwego rwo guhisha ibitagenda guhisha kuko ntabwo bizongera kumenyekana niba aba banyamakuru bose babishyiraga hanze bakabitangaza bakajya guhiga amakuru abaturage bakaba amakuru niba batagihari bose bafunze ubwo biraranye numva ko aya makuru atazongera kugera hanze umva rero ko ni kimwe na bya bindi nyine bajya guhisha abantu bose basa nabi abindaya biki byose abarwaye amavunde bambaye nabi abasabiriza bose bakabatoragura bose bakajya kubahisha kwa kabuga kugira ngo abanyamahanga batababona iyo habaye inama urumva ni meme logique urumva ni umuco wo guhisha ibitagenda kandi ntabwo ikibazo cyo gikemutse ariko ntibashaka kubimenyekana voilà nuko nko umuntu yavuga reka mende cyaho ngaho mejambo Cedric watanga commentaire yawe warangiza ukanasezera turangije ijambo ryo Cedric
murakoze mu byubuzi ya nuko mwayivuze bwana kabagema kuri ibyo ngibyo byose ni mu rwego rwo guhisha ibitagenda ahubwo buriya bijya gusaka bya bindi byanyu wa mu ministre wabwiraga abanyarwanda yashyize ababwira ko ntacyo bimubwiye abanyarwanda banakwiyahura kuva babikoze bihishe kandi banacecetse ni nk'ibyo ngibyo kuko mu kuri ntabwo aba bantu bifuza ku Rwanda rwateye imbere bo bifuza gukiraho kubaho neza noneho umuntu yababaza impamvu ibintu bitagenda neza bagahita bavuga ibintu bya jenoside ni umujenosideri noneho abandi ngo ni amabandi iki cyose ariko ntabwo bafite ubushake bwo guteza igihugu cyacu imbere abanyarwanda n'iki kinyejana kiri gutangira ibihugu byo muri Afurika nibiguma kujya gukomeza gukina tuzonye tube na colonize tugomba guhaguruka tugahindura ibintu ntabwo nk'abanyarwanda tugomba gukomeza kwemera kubeshywa gukomeza kwemera kubeshywa tukavuga ngo nacyo reka nceceke n'umuhutu n'umututsi mwene wacu uri ku butegetsi reka mureke n'ubundi nakigenda cyangwa se ngo reka nshikike nifitiye ubwoba reka ko abantu ko iyo bageze ku butegetsi n'ibyo ngibyo byose ntacyo biba bibabwiye ko nta muntu hari umuntu se warushije Asinapore gushyigikira FPR no kuyifasha ngo ugere ku butegetsi ariko dore ukuntu bamugize dukuntu bari kugira umuryango we na business ye hari abantu benshi na benshi bafashije babyarimo cyangwa se bafashije bakayibanda kubera ko bavuga ngo ngo uyunguyu ngo ni iki ariko nabo bafite ukuntu byabagendekeye kandi bitari byiza kubera iki uba mu gihugu kitagira amategeko ni ukuntu bimera ariko ibi ngibi tugakora ibintu tugomba gukomeza kuba turimo gukomeza turi mu bibazo bimwe generasiyo imwe ikayibamo abantu bagavuka babivukamo ibyo bintu birimo bagasaza hari ibyo bibazo mu gihugu bakazagenda icyo kibazo gihari n'abana babyaye n'abuzukuru nabo bose bakabikuriramo bakazabigira bakazabirekera abana babo n'abuzukuru babo tugomba guhaguruka tugahindura
sistemu iyoboye u Rwanda tugashyiraho sistemu nshyashya ishinzwe icya mbere ku mategeko icya kabiri ku majyambere icya gatatu mu kubana neza n'abanyamahanga icya kane ko abanyarwanda buri muntu wese mu Rwanda agira uburenganzira bwe icya gatanu ko iba ko igihugu kiba urumuri rwa demokarasi n'uburenganzira bw'ikirema muntu ku isi byose birashoboka kubera ko birahari biri muri njyewe nawe tushyize hamwe twabikora tugashyiraho repubulika nshyashya repubulika ishinzwe kuba ibyo ngibyo ntabwo tugomba gukomeza kugira ubwoba kuko ubu nta bwoba bagira bwo kutwicirira nta bwoba bagira bwo kutwiba kudusarurira nta bwoba bagira kugenda bagasenya amazu y'abanyarwanda nta bwoba bagira bwo gufata amafaranga y'abanyarwanda bakayashyira mu bazungu abanyarwanda bari kwicwa n'inzara n'ubukene n'ubwo iki gihe cya covid aho bagomba gufata amafaranga bakaha abanyarwanda nababwiye ko muri iki gihe leta y'u Rwanda ifite ubushobozi bwo guha tekera muri iki gihe cya covid cy'ubukene buri munyarwanda amadolari 50 ku kwezi ko yafite bari kuyatisha ubusa ariko babikora ariko kubera bya bindi kuri bo bya bindi umuyobozi yavugaga wowe gusa bari mu rwego rwo guhisha ibitagenda kandi mu kuri kubishakira ibisubizo nabyo birahari babishatse ariko ntabwo babyifuza niyo mpamvu tugomba gushyira hamwe tugahindura system kuko nawe babwiraga gusa ntabwo nkuko ndarangiza mbivuga nkuko bwana Kabagema yabivugaga kare ntabwo ari umuntu uva hanze uzaza ngo bibahindurire abanyarwanda ni wowe uri kunyumva wowe n'abari iruhande rwawe bari kutwumva n'abandi bazatwumva ejo n'ejo ubundi n'abatari kutwumva twese abanyarwanda nkuko turi amamiliyoni arenze 12 twese igisubizo kiri muri twebwe ikizatuma repubulika yacu itera imbere ikagira aho igomba kugera ndarangiza mbibutsa ko no muri Bibiliya handitse ko Imana yaduhaye isi twebwe abantu ngo twigire nk'uko tubishaka rero dufite ubushobozi buva ku Imana wo kugira u Rwanda nk'uko tuyifuza u Rwanda rumeze nk'uko tubyifuza birashoboka reka rero tubikore reka rero dufatane urunana twubake u Rwanda rushyashya repubulika y'u Rwanda nshya ishinzwe ku burenganzira bwanyu ku gihugu murakoze mugira umugoroba mwiza Imana ibahe umugisha
urakoze Eric kubaje mu kiganiro ndagushimye cyane ugira ibihe byiza ndashima Serena Chantari kubanga ibyuma n'abanyarwanda bose badukurikiye ubwo ndizere ko mu kiganiro muvanyemo isomo yuko nta muntu uzongera kubabeshya ngo warabaka amafaranga leta ngo ya leta FPR ngo fundraising amafaranga yo gufasha abakene yo gufasha abantu bagowe n'ibiki byose mwabonye ko twabonye ko imaze kubikora kenshi igenda yiba amafaranga y'abantu tukavuga ko ari abisukuru n'abasukuru n'abajura n'abakuru uburiganya bukomeye biba amafaranga y'abanyarwanda ubwo rero icyo twumvikanyeho kandi dusezeranyeho nuko nta kongera kuba amafaranga yawe ngo urikura mufukura baha no ibyo birangiraho ngaho ubwo ikindi aya matora harimo uburiganya bwinshi bitubeshya ngo amatora mu Rwanda niza nomination bashyiramo uwo bashaka bakirukana uwo bashaka kubeshyira abaturage ngo baratoye ubagoye cyane kubabeshyira ubundi ndizera ko wenda tuzakora ikiganiro kirambuye kuri radiyo itahuka kijyanye n'aya matora mwenda mukamenya uburiganya bwa FPR mu matora muzabimenya kurushaho ubwo ndizera ko wenda iyo kiganiro kizashyira kikaba ababinyuzemo bakabereka rwose uburiganya bwose bwa FPR bukoramo muri aya matora. Rero ndumva ikiganiro cyacu kirangira hangaha. Mwese mwese nka mbifurije ibihe byiza, mugira amahoro, Imana ibane namwe. Ni kabage Medwari ubategurira ikiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage akanakibagezaho. Mwese mwese Imana ibane namwe, turabakunda cyane kuri radio Itahuka.
Chaje kurimbura rubanda ndavuga cyacyago gitegeka rubanda gutema gutema imyaka yabo nigihinduri ngendo kireke rubanda rwiheze mu mire dore abaturage kirica kikabambura menwa wino wino gihanga wino wino tabara bawe
wino wino gihanga wowe wahaturwana wino wino tabara
wino
wowe turu
wino gihanga
wino gihanga wowe wahaturwana wino wino tabara
wowe
turu
Amagorwa remereye twatejwe n'icyo cyago